so ke bo sila khaka senwa moro nturu fa re tso mangwana o fara phapana na ke motlana ga kitse sepe bo tlhogo putso ba lekile ga retela ntse tso tlhokala tsela tsela e motso podi ana ka tsa tholo tsela khopo se ja me phato e tswile le tsholo bo morwa lo so le dirwa fela but this here motso ako is wicked tarantella I get by back like a tarantula listen to khapi tsira fa re se khobo ya botsetsi ba lela se yana marena khobo ya bogosi le bo se mang ba ipala mabalangwe bo mangkhe maitsana fa opela dikoma rutwe
Usa o bumbum na domula.